Beat Records material, baby.
Yeah. And I record. Are you recording, right? It's Come Boy. Huh? And boy, da. JP Maker, Saigon. Since the calling, you're calling it. Saying the time is not now, no me like yeah.
Call Maker on the beat. Huh.
Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, night and day. Day and night, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Audhu billahi minash shaitani rajim. Alani wa shaitani bari kibrihi rajim. In the dream team, hip hop reigns supreme. Dream or the crop, night and day, you don't stop. Daily, the glorious morning light shines bright. And not night for far, but takes flight. Night overlapping days, days overlapping night. Night turn into days, days turn into night. Alama zavi dole wana dama zifanan. Bahari mbili, moja chungu, moja tam, moja tam. Moja chungu na hazi changani. Lulu maritan, mabustan. Tisa, kumi mwanamke anavyofanana, mashallah. Waha moyoni na masoni. Mazoni hadi mwishoni, mwishoni kwanza mazoni. Saigon.
Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, night and day. Day and night, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Not in day,
siku. Doto zangu zinakuwa najifunza kila siku. Haso hazismami toka mchana paka usiku. Maisha ni game na nshelewa kila kitu. Ukiendekeza paka utajikuta hauna kitu. I'm a go-getter chasing dreams in any weather. Stacking on my wings, making every move clever. Siku silali mina kesha tunabesha. Nikiandika twizy rounds paka wanga wanapata pressure. From the shadows to the light, now I captivate. Feasting at the table while they're scrapping off the plate. Mungu ndo shatoa hizi blessings can relate. Energy on high, always vibing with my state. Kati hii dunia inazunguka usiku mchana. Niko tu studio kwanzia winter mpaka summer. Nyumbani mindo kichwa, familia inantazama. No mana wani picha always na pambana.
Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, night and day. Day and night, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku.